Sembo, Ogina Yam, Ogina. mina meliogeza mira kevogo rapogi rapogi wapija yemenga ibira neno mina malo kanyunya 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 Ino molo kanyunya ho
Ino molo kanyunya
Kawa chon Ino molo kanyunya he
Ino molo kanyunya
Oh Ino molo kanyunya
Ino molo kanyunya
Innocent Udalego Okombo Juji Pedeshe Wapi Dr. Ndeng Ondeng
Malaiko bedie Malaiko bedie Malaiko bedie, malaiko bedie, malaiko bedie, malaiko bedie, malaiko bedie.
Siki dwaroni damu, Edon Steve.
Oh, muziki dwaroni damu,
msalibie emodona.
Talanta dwaroka ki, yae talanta dwaroka ki.
Elia kimura wasi,
sana dwaroka ki.
Wapi polo bespoka
Sana dwaro haki Sana dwaro haki
Edan ya korutonglo
Akwedo joma kelo fitima Akwedo joma kelo fitima
Isaac Obanga
Unemu ketho sana
Msalimia Jared Hamlis
Dunge unemu ketho sana Ngeno kelo riziki Oh, muziki kelo riziki Yae, muziki kelo riziki
Ochoro, ufisa wunkondo
Talanta kelo mapato Talanta kelo mapato